جد 19 wadada ama tilmaan 19aad saddex hikaad dhageyso hoostana ka calaamadee hikaadu meesha carabka laga muujinayo ama tilmaamayso ama shidka iyo midka ay ka leedahay lambar 1 telefoon lambar 2 journal ama jaraa'id lambar 3 waalidiin lambar 4 macallin lambar 5 barado ama batatis lambar 6 dukaamo in lambar 7 apples in orange linta macaan linta orangeiga lambar 8 afrika lambar 9 barbaroni lambar 12 shaqalo lambar 11 dawo 12 taleefanka gacanta